Vafana va mina na re a ni vhele wo swi tiva ku ri i matimu basopa ni khe ni famba na mbezi ka a ni vhele wo swi tiva ku ri i madisemba wa twa
bibo tusimekaya khosa chava ku fayisa ndlala u lo sala nhloko na marhambu u twa ndlala na ntima wa kusukela wa matinu ya kuleka u biye blind a wusifoni wa chavisa bibo tusimekaya khosa chava ku fayisa ndlala u lo sala nhloko na marhambu u twa ndlala na ntima wa kusukela wa matinu ya kuleka u biye blind a wusifoni wa chavisa. Und beef I peek in ge responding enter track nokhlaye khale ku ri wa chance ku va trap young people wa xikandza xa ku oxiwa u chancela vanhu lowo hexa wa ku oxiwa u chaya swikwetekwetle na tibiti ta ku rhasa that's why u nga feviwi a nga kwananga ta kuranza homeboy la ta kombeta ku mani man u famba u chancela vanhu u ku vhela ni na mali man bibo tusimekaya khosa chava ku fayisa ndlala u lo sala nhloko na marhambu u twa ndlala na ntima wa kusukela wa matinu ya kuleka u biye blind a wusifoni wa chavisa bibo tusimekaya khosa chava ku fayisa ndlala u lo sala nhloko na marhambu u twa ndlala na ntima wa kusukela wa matinu ya kuleka u biye blind a wusifoni wa chavisa bibo tusimekaya khosa chava ku fayisa ndlala u lo sala nhloko na marhambu u twa ndlala u na xivundza that's why u endla jokes u bifa vunwa u rivala ku u broke tani ku byela xitori nge vuli na kusuri cheri ya wele ya nghwadla leya guva ya ku rindza ku ri one bifa a wu swi voni ku ri wa ndzumisa a wu na nghondo a wu hleketi wa tiphundisa u baleke vhesi mhaka ndlala u pandza mananga u khupuka ritavi hi tibaxanu xipandza mananga u kulle nhloko marandzena ku na focal a wu na dyongo a wu hleketi next focal. Ya vo tala va nga va ri karhi va ti vutisa ku why misolo a tikuma karhi a endla mhaka ya so hey young people a yi beef leswiwa ku va manghenelo na ndzwini loko se ni ta ku beefa yi ta swi twisisa na wu ku ya se dama xo va ku ni beefeni n'hweti feni ta yehe ni lava mi twa swin'wanyana la khomi kwalaa ni tlangisa videne
se ta vuya n'wana mhane se ta vuya n'wana mhane Seta buya ngwana mane.
Yo 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 yo. Say mara muito.
Ah, era nwan vari bibo ra levhesi mara sweswi ri bode ka xikhumba. Ala vhesi ri sukuse hi ndala ri nga dyi halo.
Hey 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 hey. Le muntu ya beta musi.
Hey, etiaga leswa swindlaku dyiwa ngopfu. Vadyiwe va fita ku ya tiheleni. Vadyiwe va ku fana na wehe kambe va fita ku ya tiheleni. A va fiti ku hanya la misaveni.
Welcome back in December. Welcome back in my December. Welcome back in my December. Welcome back in my December. Say it is a good day in my December. Welcome back in my December. Say it is a good day in my December.
Eta kunzini sis mara. We the friend time mi rile ko mingi sala sis. Ey ay ban ba kwane mtu andlala yo.
Papa go tshela go dite. Botsika jo jonne zio, jo jonne zio jo ntanga.
Ya kwala na u hembang kwala plus na swa xikolo swa tsandza hi ku lembe leri endzabela ra 5 xikolweni ka grade 8 kahle kahle ku humelela hi vutomi bya misa loyiwa i le ku twe ka ndlala kambe i perfomela swiculu mitlangwini i chancela vanhu ku we improducer i ba tibiti ta swikwetekwete ta ku hahlula mazenge kahle kahle endoda na ku vuyela second track leswi a hi beef na ndeyi na ku vuyela second track ni ta ku nyika murhi wa tindleve
Yimbele mitai wina na Yimbele.